It's done. Yeah, yeah. Exclusive from ZambianTunes.com.
Baswata filapia Ushenga ndava kukila moda mulaviko mutenge Usho mwana fyalo afieno kwenda Usho mtu atampirilo kufwa elo aisa fyalo
Everything that needs to grow will take time Rome wasn't built in a day
Pamozi Ona Johnny na Okutoba Sivi Bwela Pamozi Sopano Ntawi ndo Ntawi Orisha Kuma Ntawi Zabu ndo Nazo Zizaka Bwela Tekanya
Everything that needs to grow
Again.